Chineke ne habotu wani, Chineke ne habotu wani. Onye hụrụ taa,
ị makwa aka hụkwa echi.
Chineke ne habotu wani. Chineke me abotu wani, onye hụrụ taa
makwa aka hụzi echi.
Chineke me abotu wani.
Egwu a na-agụ bụ maka oke nna m ukwu Ikechukwu Ogwo, Ugo 1000 Father, onye hapụrụ anyị wela mmụọ. Ana m asị ka Chineke nyere mkpụrụ obi ya n'udo n'aha Jizọs.
Uwekwe mmeta o, elu uwekwe mmeta o, uwekwe mmeta o, elu uwekwe mmeta o. Onye ọrụ taa, ị ga-ahụ echi. Chineke me abotu wani.
Ana m echeta oke nna m ukwu Ikechukwu Ogwo, nwa mụrụ n'Ibere, Ibere ke dị na Bende local government, Bende local government ke dịkwanụ na Abia steeti. Mụ na ya hụrụ n'ụbọchị Monde, mụ na ya ekwucha, mụ na ya akọrịcha, ma lawa pụta n'ụtụtụ Tuzdee. Ihe m na-anụzi, Ugo nwanne anwụọla, Ifeanyị ebe, Ifeanyị etie, Ifeanyị ebe, Ifeanyị etie, Ifeanyị ebe, Ifeanyị etie.
Chineke me abotu wani.
Ọnwụ mmadụ gburu gị, gị na Chidima, ya bụrụ nwụrụ ọnwụ Chigo. Sasa Chukwu Male, Ugo nwele me nwa mataza na nwoke mamụ. Fada, onye ọma m ji manụ. Agụkụ nwa m rute na paakị nwa gị n'anya. Mgbe ọbụla m hụrụ gị, ị ga-agbapụrịrị m something. Ọnwụ amaghị ngụ onye ukwu. Okosisi adaala, okosisi ụmụnnụnụ na-ebere n'elu ya. Ụmụ uwe ebewala, ọkpara ebela, ife nwa m ebela, isi ndụ kwa ebela.
Chineke me abotu wani.
Ọnwụ gị juru m anya, isi anaghị awa gị, onye anaghị atụ gị. Ihe anyị nụrụ gworo gburugburu gara gịrịgịrị gworogogwo. Ihe anyị nụrụ le asụgo nwa mma nwụọla. Ndị gị na ha na-emekarị ka ọ dị ebewala, meske ebe ha niile etiela. Ụwa ale Izrel anya na-ele ebekwa achaghị.
Chineke m abotu wani.
Thank you. Tammy Jersey, never quagging. Voice of the Cross, O question, Namu, where Bella. Yes, if any work of question, Namu, very, 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 Asana, some madazo. Ya weto kwa igara sutage nuwa Manachuku mara apu ya mara keka mao Dadi mo asende suri kenudu Aikane pupanu kedi mako bigwe Wamuno nanambara angudinkpa mwoko gimia Obi wa mama angudinkpa mwoko gimia Okena mungu asimizunga bapu kwa mnu Iga nolom nishote awa magizule Open a business on it, I met a yanala. And I would go to the world. If I never, oh, yeah, dear, I'll bet you, Sabuka never, Emekete, Eko Wanete, Chineke, I'll bet you. Chineke mu aboko wadi Chineke mele aboto wadi Wanya orota aga huye chitai Chineke mele aboto wadi Chineke mele aboto wadi Ipi wamae eti bona muku Chiova male mkeka male Wanya wene anamu kwa kwanye
Chineke mo, abotu wadi.